the name of hip hop napiga fundo la divai. Kama upo kwa pusha nyonga kitu we hai. Nimefika nko zumo nyama zeni akina mai. Na ivesi hisabati underground itafuta pai. Excuse me ladies, sifa nani na uma gentleman. Nikiwa gentle jwe ni cardinali gentle son. Nikiwa ghetto kama sento ni mapoti down. Kichwa siyo mento ni mseto wa genius flan. Dana dana huku mess kure Ronaldo. Best kibiriti ngosha uyo ni flammable. Huwa nasika maraba nkipewa collabo. Hadi kichwa cha chini kikiuma na kipa panado. Buyu bati moro town selanunda. Aleteni paka wenu warafi ni walishe unga. Ukiona nimesizi mzigo mzito nitepunda. Na kuenda kama wosu kwenye duka la matunda ha. Kutoka moro town paka kiera mgini. Hata nkifika konde gang juu anjera wa mimi eh. Kita mizimu unapandisha majini. Nishoro kwenzi juu ya anga mnizamishi majini. Endo act like you know me. Hata kweto wanijui. I believe in God au mashetani swatambui. Hata ngekuwa dafu au matoze wanifui. Now king wa rap au madogo wanifui. Yani abechede mess mama dead. Bila kurusha ngumi mademo na shika uchebe. Bila mapiano South Lucas la debe. Alafu ninunda Santana mambo hayo kama swebe.